Obwakabaka bwa Buganda bu rangiridde ng'ekitundu ekya saza erya Kyaggwe kyayunze ku bitundu ebirala mu Buganda okuteekateeka okuzimba essomero lya nasale mu kitundu ekisera ya Buganda olw'okunyikiza ebyenjigiriza mu kitundu kino. Amakatikira asoka Profesa Twaha Kigongo Kawase abadde ku mbuga eya Ssekiboobo wali mugulu emukono ku ssomero lya Ssekiboobo Primary yatongoleza nasale ey'ekitundu kino kakasa ng'abaana ba Buganda batandika nga bakyali bato okuŋŋamizibwa ku mpisa z'obuntu bulamu kw'ossa okuyambako okutwala eggwanga Buganda mu maaso mu nkulaakulana nga bazimba emiti emito egina kigimanyi ku ludda ebyobuyigirize.
Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'atambulira mu bufu bwa jjajjaawe yalengera wala n'agamba tulina okusoosowaza ebyenjigiriza byongeremu omutindo. N'agamba nti ajja kubeera mu kisaawe ky'ebyenjigiriza okuviira ddala eno wansi mu nasale okutuukira ddala waggulu tubasuubira okugatambuza mu nkola gye tuyita enkola ey'omulembe Omutebi, enkola esoosowaza obweru esalawo ensonga nga ziri waggulu wa meza akaasha amamera kakola ki bw'okalinda eno waggulu weesanga tokagorodde. Kituufu nti bw'aba bw'okizza amaaso n'ogazza obwongo n'obuzza ku mwana bw'otamukwatako emyaka neginnaweera etaano n'o